time I speak my mind, you turn away. Kila nikisema mawazo yangu, unanijoka mbali. Saying I don't love you, that my heart's gone astray. Nasema sikupendi tena, moyo wangu umetoweka. But if I kept my silence, let you drift alone. Lakini nikinyamaza, nikikucha peke yako. Would I feel like loving or just letting go? Je, hiyo ni upendo au ni kukwacha tu? I'm not here to break you down, I want to see you strong. Siko hapa kukuvunja, nataka uimari. Love is more than smiling lips, it's guiding right from wrong. Upendo siyo tabasamu tu, ni kukongoza pale unapotoka. What does love got to do with correction of a wrong? Nini upendo wanausiana, takukosole wa makosa. Criticism less, not less love, it's where you care belongs. Ukoso waji siyo upendo mdogo, nishara ya kujali kweli. I wouldn't speak if I didn't feel. Nisingesema kama siku hisi. I wouldn't fight if my heart weren't real. Nisingepigania kama moyo wangu si wa kweli. So what does love got to do with correction of wrong? Basi nini upendo unahusiana na kukosolewa makosa? You think my words are heavy, but they come from light. Una maneno yangu ni mazito, lakini yanatoka kwenye mwanga. Help you see, not just who's wrong or right. Najaribu kukusaidia kuona, siyo tu nani yuko sawa au vibaya. Love ain't blind approval, love is standing you. Upendo siyo kukubaliana tu, upendo ni kusimama karibu. Even when the truth is hard, it's spoken out of care. Hata kweli ukiwa mgumu, unasema kwa upendo tu wa kimya. But I love you too much to just stand aside. Lakini nakupenda sana kukaa kimya tu. Love's correction walks with truth and pride. Kukosoa kwa upendo huja na ukweli na fahari. Super. What does love got to do with correction of a wrong? Nini upendo unahusiana na kukosole makosa? It's the fire that refines us, makes the bond strong. Moto unaotusafisha unaofanya uhusiano kuwa imara. Criticism is not less love, it's proof I care for you. Ukosoaji si upendo mdogo, ni ushahidi na kujali. If love ain't guided, then tell me what's it meant to do. Kama upendo hauongozi, basi niambie unamaanisha nini. What does love got to do with correction of a wrong? Basi nini upendo unahusiana na kukosolewa makosa? Hey. Every time I speak my mind, you turn away. Kila nikisema mawa